Agat Antano Abagada Guji Durani TV Fula Gada Oromot and Yerod Edaraf Bekaman Kesumatu Baralangesani Nagenya Sabota Edutibusu Akasumas Sir Nagada Beksisu Kesati Gahe Gudda Tabataniru Ihenya Kanat Ukupsadani Anturan Yuba Agat Antano Amma Weyahusani Dubatani University Bulehora Kesatis Amma Lebar Nota Gadati Fi Gorsa Kenna Jirachuiman Galmo Dawit Isani Fitti Ana President University Bulehora Doctor Gumi Borudubise Wank Indese Dagefan
Akala Kosa Grigosota Barkumalamaf Kudajati Ture Agat Antano University Bulehora Boy San Nagenya Sabaf Akasumasi Kesumaser Nagada Saba Oromo Walitipiduzanitin Doctor Kabaja Kargatani Turan Ergasis Alangega Dasani Marsanka Diversan Abangada Durani Agat Antano Amayuba Enye kanagaru dibedi bamani katuran yotan ya lafudatani amma foyya kakaban biwitti mani juru
ayati amma fayye jira kanan dura onne sidatta be jira ani amma de santi na farasu gudate somba su gunte jira na fasiji te se ani wan san ducha misan na dogani na na de ko mani amma guno fayye ra sani na ro san fayye ra
ya laga argatani jirtu
dan sara gade korban tokko Actually, I had a good day. I'm a fighter.
For Yankees and a camera, MK Soliga dimmed the loan is a lal to Mumaluja to a mankana.
A Kanandua, Yikabani, the Kokon Nadiva. I'm leaving a little some money, even in the name San Fayer. A
Gassini, Yeroy Dudafi, Gadaulit Tifudan, a Wagadas at Dunyati Bake Sudani, Namashura Tabatage, and Tani Bakam too. There was University in Bulehora, Lake and Andura. Doctor Akabajasini Lati Ture. Yerokan a mal ojet to Senegal, Mayuba Gudada.
Anama Yakenedi Rabali, Yazabase, one Kennedy, Ilmanti Yavali, and in Nakabu Uvi, the Sadakai San, the Kabuka, and Sadaka, the Kalsisa, Kanarakanti, Katamusa, Kanarakanti, Katamusa, Kadang de Uber Badujira, Kadang de Isa Karajirani, why is Angel Sanimo, Anat Asirakanti, the Barse, Harakanti, the Barse, Kadanga. Ehal manki yaw jada khani mo wurra balli abu khara ake
tari baragada ke sani kana itun go dejira deje tani wani tiga bitan jira lata
wonne na ga bisi so do bara an gada ti ya sani apoti gada to akran ke jira te woni na da ta te jira te mo ta no da gatti wan abu ti wani fi da geru gada kana an dura itima da bar si itima mu san ti ape jira amma mo bara amma na mu da fa tu jiru na na mu fe ga fa tu jiru wan te fi ado bara gada ti ya te jira te jale wonti ka be na bar si se jale wonti ra pun si san
Dr. Gumi Boru itana president university Bulehorati waya ga tan tan yo dubbatan
to ko fa ni abba gada durani yo gudani ya ga tan tan tirna gada la fa te jiro ka ka jaba te cime kana cala dar gegge sillen ki ya de fudate be ke akaza ittim bulu gorsa gutta umata nanno kana dabani umata nanno brati haga biya America de mani ada kana bar sisani media gara gara radia tani ulgai gara gara hirma tani jiru ante ese khara kana anga e gutta tabatani jiru kanjeru inilam masfa wolti dufenya umato za nanno kana jiran ne ratti naga bu surati wan gutta wajetani jirani bakkot addada de mani wa ina gar sirri to jetani jirani milkani jirani kanuma kana fakkata ne heddu walita daballe doctor manga baja akakenna mufi senetini university le ora ta e mariate biography sa e gadiate ndu berratte mari gode waliti gale akakenna mufi gode cha senetini yerosani
doctor gumin university bule ora amma kana barno to sirna gada haga sadar ka degree sada fatis kenna kajiru yadichi sani jiran ganna murasa dura akago sabarno tamaraf kenna mut yokanmo common course it kana anze barno to sirna gada achim boda qoranno na gafi sirna gada mumme jedu jelatti degree lamatan kenna majirachu amammo qoranno balla gada ratti gegesu sadar ka degree sada fan mumme bulche sa ummata fi gada ka jedun barattoni barata qoranno us gegesa jirachu dubatani jiran Barno takana kesat iyo bagudda agat antanu dabalate abbotin gada kanisi gursafi mutanno hirun nirmatul lejran ijiru
hundu wasani to kana afrank allole ne pak jirani hadu fudan da hunda ambi ya mi changona kasit fadi ada sani kamajani iyo be agat antanu banga da bani yero conference addada ti marin gara gara jiru hunda afera mani cha afera mani wan sirrin tani kun sirri edu insan jiratani wan heddu organi jira wan te fakasit duka jadda hagada dan detif umri sani e yani hunduma ittirmaatu gahee keessaa qabu akkas ittirmaachisaa jirra.
Abbaan gadaa duraanii aga ta'antanus barnoonni kun akkasitti jalqabutti gammachuu qabaachuu dubbatu.
Yuunivarsiitii bulee horaa qal'aa adoon ta'een yuunivarsiitiin addeeman antee jirtu jimmaan Finfinneetti adduma jirtutti dubbiin isii tokko sirna gadaa barsiistee jettee hambaan sirna gadaa guutumaan guutuutti dhaloota dhufuuta bara jedhee yaada. Garuu herregaanii adoon ta'een nama gaafatanii gadaan kaleessa maamila turee gadaa har'a addeessanaan bahe kun akkamii addeessanaan bahe. Jedhanii ka'anii kadhutti gaafatanii kakanaan duubanaa isitti irratti hojjetanii jedhanii akka malee dansaa jira.
Warra abbootii gadaammaa alangee harkaa qabaniif hoo dhaamsis hin qabdan maani?
Eessa akka dhuttan eessatti akka gadaan tun deemtu akkam ta'anii hoyyuu akka ta'anu akkam ta'anii abbaa gadaa akka ta'anu akkam ta'anii waan maamaa hojjetanii baallii dabarsanii kennuu qaban waan jettu silaa namarraa dhaga'anii. Namarraa woo baradhaa yoo namarraa woo baratee urguu keessanii dandeessanuu akkami jedhiittiin jedhee ka'ee korma kana dhaama malee waan jirii olii dhaamu hin jiru.
Tolee abbaa gadaa ayyuuba guddaa kagadaa oromoo ibsa bal'aa nu laattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenne ammallee umrii dheeradhaa fayyaa isiniin jedha.
Isinillee guddadhaa ulaa hambaa'ee sana ba'aa addee hangee sana ga'aa garuu dhaamsa dhaan fuutan kana. Oromoo dhufaan naagee abbootii gadaa dhufaan naagee jedhee ka'ee sitti daamaa guddaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.